sele mkhukhwini nebunjo ndlokulimameli radio khala number ithi tulu ayitubudu ayitubudu fuck why ufonela yo shit yeah ufikini angasukuphi akuphendulanga ukuthi uyezo rawuse
ay esaka mama ay ebathuzoba nenkomeni Saka mama, ay, izokulobolenga enkomeni. Ay, saka mama, ay, hebatuzoba nenkomeni. Ay, saka mama, ay, izokulobolenga enkomeni. Ngicela umtshela divari ngizifunela amabhedi kusabafuna bona isidla abantwana bama Easter Monday yena kasaki suke mpiyano hambe bese ugijime vibes ba majida nje sikhuluma ivari lobo unbizi nabongcwele ngcwele ngenza kube nari ngizifuna ozongidlika ihla nginikeza ikwaso ngithi uzibona ngomathando zakazibekela iphansi ba umthobeseka jeva ngamabomu ungipha ngamabomu unishaya ngamabomu athidwa ngamabomu ujeva ngamabomu ungipha ngamabomu unishaya ngamabomu athidwa ngamabomu Jeva ngamabom, ungipha ngamabom, unshaya ngamabom, athidwa ngamabom, ujeva ngamabom, ungipha ngamabom, unshaya ngamabom, athidwa ngamabom. Ay, esaka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, esaka mama, ay, izokulobolenga enkomeni. Ay, esaka mama, ay, ebathuzoba nenkomeni. Ay, esaka mama, ay, izokulobolenga enkomeni.
Yeah, get your show, pizza with show. Get a lay, I need to call Tim John Dior. Yeah, I saw the what they lost, so sick short. No sauce, if I offer us or not. Eat your beach, your be smoke god. I'm judge, I'm cool, me a pop pot. One's off, one flop, me a pop boss. No drinks, your cop is with top. Whom none, yeah, like I, yes. Must I was stand down a plus. I sang so short, short, I love. So, shark, take up, come on, just.
Ay, esaka mama, ay, izokulobolenga enkomeni.